moha 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 heti wa windaji au au
vibaya ukinikata moro chanama basi nipende mwenzio ukinikata moro chanama basi nipende mwenzio ulela
Tabia mia mia, wendo mama mia, roho yangu imetulia. Kwako najifia zigo lako lani uwa, 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 uwa mama, wendo uwa, uwa, uwa langu mama. Majina kumwagia katikati na paingia, nacheza najimwaga kila kona na pingia, na pingia.
I say who I, chochote utakacho nitakupa. I say who I.
Moyo umetulia, pako na kufurahia Jimwage mwage mama, wendo wangu kimwana Hata wake na mbio haina haja kukumbana Ni mimi tuna wewe tumeamua kubanana
Vibaya ukinikata moro chanama Basi nipende mwenzio Ukinikata moro chanama Basi nipende mwenzio Ulela, ule ule Ulela, ule ule
Shukuru muumba kunipa mtoto kifa Unaupa moto livu kama tunda tufa Wanawake siyo nguo, tabia zanifa Twende pole pole mama tutafika pa We uso parachichi, haukuletwa na moshi Mwangaza watochi wala moto hauwashi Wendo wangu cheusi, moyo wangu wapiga pasi Wanakona kicheche, ila mina tupacheche Joni kubisha pekta mwisho siku tukakese Malindi temeke
I say who I, chochote utakacho nitakupa I say who I
I say, moyo umetulia, kwako na kufurahia Jimwage mwage mama, wendo wangu kimwana Hata wake na mbio haina haja kugombana Ni mimi tuna wewe tumeamua kubanana
Vibaya ukinikata moro chanama Basi nipende mwenzio Ukinikata moro chanama Basi nipende mwenzio Ulela, ule ule Ulela, ule ule Ulela
Ukinikata moro chanama, basi nipende mwenzio.
Ulela, ule ule.